studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambel to bugi janega fandu hala mamadou sama sewu jamnyal sakrabe hedibe fuñña chapan nay uñaji tati tonuji mbayeri e maro mbien peccete hakunde ujinaji kewdi himbe hasindinibe le region gaji wat mbien wudundu e sahel leedindi ngo hejjo leedindi bangal jawabu ti alaji ngure fuddi golle mudun kenyanto muti to woni kanaka leedindi caggal manda tetugol député kiddo karim keita bangal kabaru majjugol journaliste birama touré avocat en mako tiefike be goytike yeddugol sare be mi dun adi men hinade kabaru mudun kawtal do hejjo gouverneur hakti covid go sijo tamani wadama beta ko e wi landinibe fanda mudun wonno totondir hakillaaji do kabar mudun ben habo coronavirus ko nande mudun dum go dingun seme kabar jamen hande albaare ben jeddi lewru 8 juillet 2021 bismillah sakrabe uñaji chapani nay uñaji tati tonuji mbayere maro ngoni mbien imadara jawabu lan leedindi fewde eti alaji ngure kalisi mudun nawara miloji milliarduji noga etati kalisi sefa ndonno ñande 30 de woni ko president transition colonel assimi guita wadi dokkal rendez-vous hakke tonu uñaji chapan tati tati tonuji to motitun e wi horejo fedde humanide ngureji be ngadan mbien hakkilo be ngatana hakkilo sanne sifa mbien hasindine be kany adadu yimbe e le facogol kar non e wi makko ben uñay sappu tonuji na heddi tewtede keddano keben imrana kilu mayga e du fastango umar wagalu
dido imma daraji tane 2021 be kolitide ko buri milioji joy bi adama leleedi malindi kanyen kaja balligu ko nayri bangal nyamduji non kanko no docteur ridwan agu mohammed kumnido kabar habude rafi leleedi ndo hollitiri wiide wakkande mo wonno le region mopti wonde o wi ko buri yimbe million goto du ana kasindini e balligu njawdo le majjo wi imma daraji njawdo ana kani wadede fewde e region mopti tumbutu tawdini gawo menaka kanye kidal o wi leedido imma daraji be ngaran gollidinde e fedde no docte cooperation civile e pabato ko buri galleji leedindi kanye pelle du ko buri ujunere be kaja faabade leedi do balli guuji ko be anni wattude le henaano buri milioji temedidi e milioji chapande nay e didi e pabato yoga e cercle ngaji gondi le region mopti o won cercle tenengu yuworu be anni wattude ko yaata milioji chapande jetti cfa faande de do fedde holli tiwid le leedi malindi fo be kani waddi imadraaji le hitan 2021 dido imadraaji nayirto bangal faabirade jamarnde dabaaji kanye kantin ngaydo sukab ekol kani nyamde e habude heedere le tatteji di furo
ngal do dokkal yo moƴƴere moode men wonade tototeɓe milu o jaati laamu o yegitiɓe e wi abba kasambara ngo ben gonɗo e fedde halnan en mutti ka noon omo dardo peccoɓe ɓe ben gollude ben le laaɓal yo ben laamukoɓe loy laamukoɓe ɗum simmida ben ndenagu jamare nde oɗo wattu ndungu kellana kom hanni téléphone imrana kilo mayga
nanno président ko mo wari ko ɗo satti welde min basanne parce que nokkuji kewɗe ana e ley région mopti o min milno minen kam min jeggitama jaki tawi prm o suɓike région mopti o yaltugol makko arandewol le leydi ndi o wari du o warda e juuɗe ɓole o wardu e ñamiri fa hokke kala o tiiɗ allah hewti fu e ɗum ɗo satti welde min sanne gotel won toon e hokkede ñamiri ana weli mais wona hokkude tiiɗi mais yuttinde ñamiri ni mo e kanduɗo o ɗum ɓuri tiɗdi nanno mbiɗe darda hono heƴaɓe makko gonɓe ley région ɓe tinno neɗɗo tawe kasindinɗo ñande mi yotto ɗum ɗon ko ɓuri tidde he mais ko ɗumi ɓuri fof hasindinde e yiɗdi fo yo jaam e deeƴere warta e ley leydi a nani aɗa ñaama fu aɗa reeni waɗi nanno ɗum min jiɗi ɓe pewta dansa fo ɓe mbawi wadde fuu poɗɗo haldede fo haalde poɗɗo surede fo sure tanna jaam e deeƴere ana warta e leydi ndi ɗum ɓuri fof wojide mum taw
sakrabe mbi tuddo hakkillaji moɗo dow kabaruji amen bangal bembe amen facebook kadi twitter Interpol humpiti manda tewtugol député kiddo karim keita ñande 30 joyi lewru juillet e wi mbien procureur commune nayoɓerde bamako gollirde makko mbien dardi interpol tewtude e waddude karim keita bamako ɗo bangal horgol dow majjugol dokko kabaru burema touré ka noon avocat en ɓiyon président kiɗɗo leydi ndi goytike yeddagol saria ɓe pelliti eɓe pelliti ɗum wadde imadaraji bangal muɗum keɗɗanna ko heɓan en moussamalle sisuko e dofoy tan oumar wagalo
kanko procureur tribunal commune nayoɓo ɗo bamako ɗo o hollitide so joomum wala le leydi malindi ndem e gatta ko noddirte mandat d'arré international o wi ɗum sariyaji le leydi malindi hollitirta wiide Idrissa Amadou Touré o wi so joomum wala le leydi malindi tan waji ɗo talkuru o wi so tawama Karim Keita yo ɓi leydi lobbo noon ana wawi warde tan lande hen gonga odo procureur no dirteedo touré o wital kurndu ben dokki don bureau no dirtet interpol famedo karim keita woni nyaloma hande no yalla na wadde yeso sariya ko nayri bangal avocat en karim keita kollitiide ko be gonde wadde joni ko dum wana do sariya kanko no dirtede mamadou gawsu jara o yi ko be kali joni ko dum wana gonga dum yatta e sariya du le majjun o yi pene baleje tam be darta faabe jowa do neddo makko ko be gonde wadde joni ko du dum yarta e sariya no hollitiri wiide maître mamadou gawsu jara
iwde lewru me hitande 2020 tugade hande men hakke lebbi sappo e tatis jotamani na wada hopitali do nyaw coronavirus batu do ongo hedo hawrintini ben ndokobe kabaruji kumani be ben kabaru cellal ben kaydun skabe lokuy to ton dal haklaji na yuwi non do gulleji ndokobe kabaruji ngadi le habbo coronavirus e ko nande mudum kardan do keben jilat kulbali do fastango umar wagule usman yalbuni
kambe faabotobe dido golleji be kolliti dum faaboto kabaruuji lobbi ko nayri bangal nyaw coronavirus o jamarnde faamantu dati kandi nangede fa neddo rentiro kedde mo kanko nuddirted Allah Ibrahima Diko yo kedjaade fedde Union Européenne
emela ko dum golli ko moddi sanne donc be handina yimbe be fa faamu hebe kabaru nyaw o on hodo on watta do faddu jama sere makko ko dum ngadi ko mi lila be golli ko moddi ka fa ha am fuhumo yalla nyaw o en keba yalta e leddi feefi
yottinoɓe kabaruji tawaɓe tomɓe du tawdama e goɗo hakkille ɓe kollitide goɗo heeƴe faabotoɓe noɓe keɓirta dow hen kabaruji ñiɓuɗi
ko juɓmi sanne ko weli kan ko heɗotoɓe dokkete haala fa lando doctore e saabi ɗum waɗan fa kabaruji pineji fo laaɓine anda ko ɗum woni gonga nafa ɓe ɓe ande kese ɗe yo gollirinde ɗe dow barkantako yalla himɓe hewɓe ana keɓa pammine kabaruji
ko nayri bangal doctore en ɓe kanko noddirte docteur Traoré Fatou Diawara gollole fedde noddirte Institut National de la Santé Publique wihi ɗiɗo heeƴoji peewi sanne ka fa hannden haɓude e ñaw coronavirus o timmay o wi ñawuji goɗɗi kasen Antoine Dou leydi Mali ndi ana woni dow farrati ɗum woni ebola fa yettoyo fièvre crimée Congo
wattu gon en joni o min keɓi nande ñaw ebola o ñaw moɓe noddirta fièvre de lasa o kañe ñawuji goɗɗi ana godi nde hirnange runde afrique nde ɗi ñawuji ana mbawi nande ɗe leydi men ndi wattu fo mo himɓe jonnaraki ɗum
le oɗo botu ɓe pamminte kabaruji ɗiɓe kaani hokkude so ɓami fa tiɗallaji ko nayri bangal ñawuji waɗi ɓe paamadu ɗati ɗiɓe kaani nangude
bangal kabaru demal gouvernement o tuti ndemoɓe ɓe engrais ji awdi biƴƴe e mbiyen e cogguji muɗum no ɓuyta dow mbiyen saraji ɗi gouvernement holliti woni ko mbiyen kamɓe ndemoɓe ɓe nawtortoɗi ka noon hikka e ley boutiqueaji ɗiɓe jiiɗi ɓe mbawata sodoyde ɗi pelle kumaniɗe kabaru muɗum ɗe fof neldama produit ji ɗi keɗɗano koɓen mariame kulibaɗi fotango min e alisisi faaba kalisi engrais ji e awdi yo hakke milliard ji sappo e joyyi e million ji sappo e jeegom kalisi sifa e wi hoorejo gollirde humaninde demal Oumar Tamboura yo awdi maaro gawri mbayeri e rimo engrais ji tawangal e kesiɗi ɗum gatanama hakkillo
donc l'enveloppe qui est prévue c'est
enveloppe jawdi garndi ka adadu muɗum milliard ji sappo e joyyi million ji temed jeegom sifa coggu engrais oɗo ana wayto soni wona laamu leydi ndi wonko darani hen ɗum wawi sottirede cakuru fu ko yettoto uynayyi tati temedde jeenayyi no ɗum uynayyi nayyi temedde jeegom e deɓe sappo sefa cakuru 50 fu coggu o ana wayto jonka si engrais mo jiɗɗa fu no gouvernement leydi ndi ɓami anniya joƴinde coggu goto e engrais mo ɓami feccere muɗum garo fa hokke yimɓele ndemoɓe uynayyi ɗiɗi temedde ɗiɗi sefa
gilla lewru men ndu maroɓe dabaji ɓe tottama biƴƴe imadaraji ɗi timmana po e joyyi lewru joyi ɗum woni ko holliti Kalifa Dambélé horojo gollirde humaninde dabaji faaba kalisi kabaru awgal e margal yo hakke milliard ji tati kalisi sifa
wonani bangal dabaji ɗi si ñanduji joyyi woni komin cuuɓi ñanduji garoji fa hokke nayyi joguiɗi kosan nayyi cuɓeteɗi ɓe demal kan e nayyi ñameteɗi ko woɗani ñanduji garoji fa hokke coofe wawɗe hokkude ɓoccoɗe gouvernement leydi ndi ana darani ɓe temdere fu capantati
ardiɓe ɓe miccintini nawtortoɓe kañe jeeyoɓeɓe wattande hakkillo sanne ɗiɗo ballaji ɗi sona ɗum jukkugoji jokkan hen ko donta banggal kettal hikka yo hakke sappo e go'o million ji e uñaji temedde tati tonne uji ñamri e kañe uñaji temedde jetti e uñaji noga e tonne uji haaɓurimo
sijo tamani do faaba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse e république tchèque e Union Européenne
ele kabaruji amel ne rewngaydi sakrabe mbiyanna to kati ton mer kati yoro wala gam e jokkay makko en didon nati e juude mbiyen brigade mon pool économique financier bamako dum wadi kenyan mbiyen jagom lewrundu mbiyen wi holtan wi yo batte on jibudi be ngadi kabaru leydi do santuno ciogu mbiyen litre nebam yottige mbiyen gondo do temedere e buri debbe mbiyen hande yu mbiyen temedere didi e kuma julabe holti wide be daari mbiyen cappan e jeegom kalisi yu batte di mbiyen dido projet di nyaki e lumoji di denno kambe nawtotobe kay mbiyen goytige dido cioguji tirudi e badade mbiyen idi laya en timnan nak bayru ito baflabe tun holtama wide nalabe super ferme mali e kany societe ke kany do suma freka mbiyen yottige kenyan jegom ben lewru jeto baflabitun ben fanda ben gollo dawol yu andude ala hali pont mahina e kanyi dunno galluko denno yalla e be kinno kabar mudu dido ben kanyi dunno gar ray gondo tondo denno dido ben kado imadara e wi kambe nelababe yu yalla jamarande na jamarande anda wi dido batte ben gulleji kandi warede bangal yewta gollo dido ben lawi jandi di dum timta kabar jamna hande ben na micinta mbaw sar fum pitare do be ban amen 3w.jotamani.org ma dundo non via mo 35321 do sede yotre meden magazine ben de yewtere medde magazine hande na yowi do kabaru tielaji le sahel gel di holiti ben ke ado kerta do nation jeune philippe grandi o hali dum do radio france international den no keddan no keben am sur touré du festango mi abdoulaye kassi yo inquire jam e wi philippe grandi kanko ke ado kerta do nation jeune bangal longitibe sahel gel na hasindini sanne haybede holti wide gede kewde ngoni sababu rafde jere le sahel gel buru fuf kute jibili di walter wakati
le sahel
no leydi sahel di won nokkuji burde fotide aduna hande ci allahji didu yeti allahji mawdi jiteedi ko wakkati o wayliti ko dum do sabbi binta fandude nema nokko o dum do woni sababu du basi singaji kewdi sabbi nafa sera ko heddi nokko o ko dum do woni ko jiadisi en dentata so ba sababu laamu ana fandi don sembe sanne dum nokkuji
o do sugula kanko kejaado kerta do nation jeune woni de longitibe wadi wattu mako buri unyaaji temodore unyaaji chapande njoyon longitibe mali na eleleede kirondirde sahelnge longitibe leddi mali gonbe le d'accord de mbeerato murtani holti na jogite laaji ndiyam keddana mohammed ag ibrahim kanko woni horejo beedo longitibe kambira
kitallaji bidi di ndiyam woni fuuti dallaji mawdi hande hande sabi dabaaji didu njara mudum beedi ke hande kay de kam mutubi sedam fu nabbe kebojin jande don e don dabaaji di fu pewta e mudum ndaroyde ko nyaama ndiyam ko njara nono dum do woni tiidalla mawdo joni ko mi ngadi e nokku kan o ndiyam ko tebete e mudum ko dum do kay rese yalla bibbe adama an keba ko njara
wonande sahel ngel philippe grandi holti wide na hani imadraji kertadi bangal denagu humcena hore e bi mako ido imadraji di latodun sababu jamare sahel ngel reno hewtadun dejere e yirwere
les interventions
c'est que nous moni be kibaru denagu leedi ndi e be kani be dede din don libbi garoji be pabire sembe be pabire bawde yalla e pabo no ko fa han yalla na yara yes nono kibaru binugol sugabe e kibaru golle dum don fona hani nangirede sobe sabi dum buita jadi sembe e boneji kewdi
longitibe mali be holtibide rutade le leedi ndi wana fe hunde yafunde soni dejere hewtaka e bi mabbe golleji latodi sababu be ruto hani dawrade